intando umzawulo kashafuza zofela la zofela khona mina ngiyamthanda umzawulo kashafuza zofela la zofela khona mina ngiyamthanda uthandelani ayangifuni ukuthi ngayo zofela la zofela khona ngoshaba thanda umkhulu wami bethi nevalami mashoni mina ushaba thanda umkhulu wami bethi nevalami impela ngashoni mina ushaba thanda umkhulu wami bethi nevalami impela ngashoni mina vunywe izinsizwa yavunywa izintombi vunywe izinsizwa yavunywa izintombi vunywe izingwe yavunywa izinkomo umasikandi lafasi vunywe izingwe yavunywa izinkomo umasikandi lafasi bathi aye
Vunye izinsizwa, yavunywa izintombi. Vunye izinsizwa.